mame. Tunavyopenda pombe na muziki, Mungu atusame.
Yo Kenny,
kama kudanga situshadanga sana, kama uongo tumeshadanganyana,
kama kuchiti situshachiti sana, kilichobaki turudi kwa Bwana.
Jamani kubavu zetu mbwa sisi, Mungu atusame.
Samani Mungu, I'm sorry my God. We hapa na leo natumia hela ya kodi.
Uwe samani Mungu, I'm sorry my God. Nikiendaga kwa mpalange bahati mbaya so kusudi.
Tunavyopenda pombe na muziki, Mungu atusame. Jamani kumbavu zetu mbwa sisi, Mungu atusame. Tunavyopenda ngono na kuchiti, Mungu atusame.
Tunavyopenda umbea, uchawi kulogezea,
tusame.
Mixa mkongo ili kuwakomoa,
tusame.
Nyumba ya ibada siku hizi sadaka tutoi,
tusame.
Kati kuwachezea wanaume sasa hivi hatuoi,
tusame.
Kuna mademu wanamiliki mademu wenzao,
tusame.
Kuna mabwana wanamiliki mabwana wenzao,
tusame.
Hao hao Mungu umewaona hao,
tusame.
Hao hao God umewaona hao.
Jamani kubavu zetu mbwa sisi, Mungu atusame.
Jamani samani Mungu, I'm sorry my God. We hapa na leo natumia hela ya kodi.
Uwe samani Mungu, I'm sorry my God. Nikiendaga kwa mpalange bahati mbaya so kusudi.
Hey, okay.